sankuranke emerge
lawol diina alsilamagal indiraagol salahiya lawol no ngol ko durwanta woni joɗɗinde laabi diina alsilamagal goonga e goonga igol durwa sendodirde ko diina naabi en ko qur'ana wi'i e ko itta nder finatawaji himɓe ɓeyda nder laabi dewol allah hano kulle indiraaɗe bidi'a bidi'a du ni woni ko ɓeyda ko wona no waɗe nde tugaki dow ko qur'ana wi'i na ko lilaɗo holli himɓe gaɗa lawol gol no janca laabi tijjaniya e kadiriya ɗum dugam hollude himɓe no diina alsilamagal fuɗɗiri illa jamanu lilaɗo warde sahaboɓe mum denne nde raɓɓinol haala lawol diina alsilamagal gol ko hiɗi woni tawe ko laamu leydi watta fuu tawe no yaada eno qur'ana wi'iri amma ɗuɗal himɓe tawaɓe dow lawol diinagol hana ni adirigol naabi en pamirigol ngam kamɓe koɓe giɗi woni koɓe bi'i na koɓe giɗi fuu tawe kan himɓe leydi gonno gaɗa ɗum ndu waddi kono wawi wi'e ko durwo singude laamu diina ɓe ardini hano kippitakiji nokkuje ɗi bonɓe gonno gaɗa ɗi fa julɓe no torro no maya nder mum ɗi no hani ɗum faama ko kulle kese no ɗe anda kano nder laabi diina alsilamagal bani kono wodi wi'oɓe himɓe tawaɓe nder salahiya ɓe gonno gaɗa ɗi no waɗo tawte fooɗu fooɗuji tawaɗi caka himɓe diina e diina na caka himɓe diina gota na tawte hawji politique jamanu o kanni woni no waɗa ɗiɗi gaɗe ɗum ndu ngam himɓe politique gom kewto ko durwanta min mi tawi ko toɗo mi wala miɗo hiito himɓe amma komi hi'i ni woni jonde himɓe hannden e jaango kam ni woni no wadda kippitaki nokkuji
j'essaie de comprendre l'attentat comme le résultat d'un comportement social